twasanyukide mukama tumebaza bagasse tuwasalira nnyo obufumbo bwamwe endagaano gye mukoze mutunyweze amaka gamwe gemutagise